is the nail you on a big weapon again. Nafunayo njagala chimanyi bambyo kwekosamu nepamba watira tenga wichisekereza chani nawe kubengo mabambi jagala balumu watenga wenchiba kuba baraba maso wega bamyuse bigambe bitinga nebyo bya kutuvumwa kati baby nsabo we mugumu nevanja buluzo mutima ndi kuludalonse baby ekirala kyenkubulira tobiwuliriza wulira kyemba nkugambye bambi kakasa ndi bakuludalo kubanga nebintengula omutima bisulawo kwanga pana era wenchonga wensaba mukama katonda beko chabanjuna kalindi aona ndetera kugwe nabulira kwebye binkwataka na yebambi nambulira kubimusumbu walabe wetentenkanya chimanyi bambyo kwekosamu nepamba watira tenga wichisekereza chani nawe kubengo mabambi jagala balumu watenga wenchiba kuba so we got a muse, big and baby eating and baby bia kutufumwa. Kati baby nsabo we mugumu, nevanja buluzo mutima ndi kuludalonse baby. Ekirala kyenkubulira, tobiwuliriza wulira kyemba nkugambye bambi. Kakasa ndi bakuludalo kubanga nebintengula omutima bisulawo.